sky. Semathini ndabazini uthola no rose. When uthola no rose. When uthola no rose. Semathini ndabazini uthola no rose. When uthola no rose. When uthola no rose.
Hayi uthola no rose.
Ndiroza kafuna
ukuningi.
Ndiroza ukuthi ndashina.
Was I gonna win a million of each other?